Kazi ni kazi. MMC. Yeah.
Afro music.
Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi. Brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo.
Kazi ni kazi, my brother, bora mali. Ugali kwa sahani, mavazi, magari. Acha hari, aste aste fika mbali. Tamaa tupa mbali, jiamini. Mjini kuna vitimbi, vipindi, unafiki. Ulimi mingi mingi, jikaze itabidi. Bora wali, maisha fiti. The sky is the limit, kwa game kuna limit. Akili na bidii, piga teke umaskini. Sikize kwa makini, daily hustle, jenga inchi. No retreat, no surrender, kikale. Jaza wiki, sister kaza, brother kaza. Kaza kaza, maisha panda shuka. Acha za lawama, panda utavuna. Mvivu atajuta, safiru siku kucha. Usisubiri za miujiza. Piga picha mvumilivu, hula mbivu. Acha wivu, ufisadi tupo mbali, tukubali, yeah.
Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi, brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo. Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi, brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo. Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi, brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo.
Jikaze jikaze, kazi ni kazi. Kaza ni kaze, jitandaze. Ikuwe waze, sujilaze. Tafadhali tafuta, upate za mafuta. Wevuta, acha kwa bonge bonge. Donge donge tusonge, ugonge. Okay, okay, biashara kazana. Education kazana. Bambana, rabana, anakukutazama. Basi basi tungae, pole pole tupae. Za uvivu badae, tukipata tupae. Tengeneza akili, jadili, kamili. Usifuate za fisi, haitakuwa rahisi. Usitie pressure, saka saka besha. Hika utaweza, bila kupoteza. Life imekuwa ni ngori, no sorry. Na tuwinda kama wanyama pori. Don't worry, kaza kamba kaza tu. Jikaze tu, jikaze kaze.
Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi, brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo. Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi, brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo. Brother jikaze we. Sister jikaze we. Kazi ni kazi, brother jikaze we. Kazi ni kazi, ate we ya mjengo.
Chapa kazi, tazama mbele, tafadhali acha kimbele mbele. Teke teke usibaki nyuma, shine kama lebo ya puma. Kazi basi joe skuma, upate pate za skuma. Walking, toa jasho, upate pay. Anyway, hata kama ni mjei, ukipata usitei. Acha complain, uta have no pain. Mdogo mdogo more gain, brother.
Bila ganji ni utiaji, usibaki basi kaki chomaji. We imaji, fanya kazi kipunda muliaji. Kazi kazi kufumilia, shikilia, ingilia. Biashara kuchunguzia, focus, paza macho ki locust. Be ready, unaweza, kuna time ya kuomboleza. Ukicheza jutapteza, ujikaza, fratele, songa mbele. Kila mtu, hii life, street life. Bila goda, where's lord, where's gang, checky, ha.
MMC.
Hey Joe, maisha ina shortcut. Kujikaza kisa.